bana baba baguhaye jari wiyongereraho utamana genda yibutegeka murugwi wawe na urukuteyemo kandi kwa mafuti umugabo niko buryo bwe niko buryo bwe Korekawa kugiri nama na kujimunanu Havesiga unutu